mwanda ilo kumpela wikashu usuma Yesu mwanda ilo kumpala no kusumbula mwanda ile chukwe chisuma na bana basuma mwanda ilo kumpela inchi kwe isuma lelo ififyose ime shile fimona nariye shokuni nepini no kupepa no kufunga narufo usese mwa kusana kusana kuwa mfibo lelo ififyose lesa davide mune kila lelo chonje shile chakuti iwe tetu mbebe Echo nje shibe chakuti etu mbebe Awe Etu mbebe
Awe Etu mbebe
Imwe tamu vepa mwe mfumo
Lesa
Lesa
Etu
mchinja malayo ye
Efe
mwanda ile Shirinde lola Nevi mona fiose
Efe
mwana mpide Elele
Shirinde lole
Awe, awe Awe, awe Deti mumbebe
Awe
Chitanga nalala nalota na mumpala Yesu Nde chitanga nalala nalota na musumbula Nde lota na musesha Nde lota na mumpele chukwe chisuma Nde lota wana basuma Nde lota wikashu usuma Nde lota na musumbula Nelo tana muntu ala kufyalo neimba Lelonga na mukana sanga fieka nshichiloto Lelonga wacha Yesu na sanga fieka nshichiloto Ndefwa ya chiloto chandi Yesu Chifwalo mubili Ndefwa ya chiloto chandi Yesu Chifwalo mubili Fionse fialandwa parine Nefwaya fimone Nefwaya fimone Fionse fio wandaya Nefwaya fimone Fionse fio wandaya Imole sata mbeba
Lesa
Deti mchinja malayo yenu faline Fini efyo mwanda ile mchevo chenu Nde filolela Wikashu usuma Deti Awe 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 Deti Chebo chenu lesa chachishika Amalayo yenu lesa tayachinja Tamwa wango muntu wakwe bachalanda mailo achinja mano Ishi wirenu pavana venu lile minina Umuntu kutalaya lelo mailo achinja mano Nifinga bantu batulaya mailo bachinja mano Lelo imweteti mumbebe Awe, awe, awe Fionse fio mwanda ya Yesu
Minepe fimona
Nikwate chichete kelo ndefimona
Minepe fimona
Tamubeba Yesu inende fimona fionse na sesema fion sende fimona na iwe sesema mami ule fimona fionse fionse na iwe ule fimona